leyɗe de meɗen afrique ɗe ko ɓuri nafude ɗe kan woni sigila kanaɗo joɗɗinede e ceede bi'aɗo kokke rawani cop 27 ton enden leydi misre min gaɗanama aadi hokkede ceede gon gam sigilaji ɗi enden bolle ceede noon kanaɗe keɓe dow ko yaawi amma durwo amin wakka mum kan woni lamnude laabi joɗɗinoyteɗi golle ɗe enden gaɗi nder leyɗe afrique ɗe enden ko watta yaadu yeeso heɓum leyɗe afrique ɗeedu de ni balliraka ñeñe ɗe enden keɓu yimɓe mumen no mbawi tokkude laabi gooti ɗi gonno gadda saɗormaji wonƴitagol bakaji ɗe enden kewto himɓe milliardji hemre hitane fuu aada bani ko du fa hannde aadi o enden wala no humne e koppo o no hani noon ɗum tittinkino ceede ɗe enden keɓu
he giɗe moɗon ɗume woni no faddi balla jawdi e laabi kaldaɗi fota ton en paari
miɗo miila ko hoyi noon jeni himɓe kawjiɓe fi sigila o enden jaɓi kokki du ko'e mumen gam majjum je pelle daraniɗe himɓe leyɗe afrique na nder leyɗe duniyaru misali leyɗe asia e amérique kokki ko'e mumen tarsinake dilay aadi o enden humne gam jon en ande luggi ɗiɗɗe kolli saɗormaji no keɓo ɗi enden fuu deni aadiji ɗi enden kumnaka bonnere mawne kan hewtoto himɓe
onon daraniɓe himɓe no woodi balla ka gaddoto nder hawrinde de gam daranade ko wonno tefe ɗum
min gaɗi kawriɗe kewɗe ɗo enden leydi niger e nder leyɗe afrique gom gam siryade yaadu amin to hawrine de enden e gam waɗude du daane worre nder durogo enden min durwandu min keɓa ko nafa himɓe fuu misali ɓe gala bawɗe iri cukaɓe famarɓe ummatore e rewɓe leyɗe ɗe enden min peccidan du ande caka amin misali awre leɗɗe nawtorteɗe e kulle kewɗe gom ɗe gadda yaadu yeeso heɓum na ɗe gadda himɓe mbawa gaɗa burna mumen nder koyirnam bani saɗormaji wonƴitagol bakaji ɗe enden ni hewtake ɓe ko woɓɓe amin mbawi ñamminde nafu nder leyɗe mumen.